Ore macho, macho, macho.
Yo, East Africa Super DJ, DJ Ole Macho, bingo ma bingo.
Ziri agenda, zatara di agenda, ziri agenda. Kwanza namshukuru Mungu, alipoza machungu. Kwanza namshukuru Mungu, kwanza namshukuru Mungu, alianipoza machungu. Na maneno ya walimwengu, kweli Mungu sio mzungu. Afitinishi na majungu, hakuni nyima langu fungu. Hey. Amepindua agenda, ameharibu agenda, amezifuta agenda, amepindua agenda. Zakarati agenda, ziri agenda. Zakara di agenda, ziri agenda. Kwanza namshukuru Mungu, alianipoza machungu. Na maneno ya walimwengu, kweli Mungu sio mzungu. Afitinishi na majungu, hakuni nyima langu fungu. Hey. Amepindua agenda, ameharibu agenda, amezifuta agenda, amepindua agenda. Kamata pindo, cheza serebuka, lete mudundo. Yeye anasema, kamata pindo, cheza serebuka, lete mudundo. Yeye anasema, kamata pindo, cheza serebuka, lete mudundo. Yeye anasema, kamata pindo, cheza serebuka, lete mudundo. Zakara di agenda, ziri agenda. Zakara di agenda, never, 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 no. Adui zangu hawanipati ngo. Maisha yangu yamekwenda viral. Yesu amenifunga namba serial. Adui zangu wamebaki na video. Oh, I am a fighter. It is better. I am a fighter. It is better. Nitapindua agenda, nitaharibu agenda, nitazifuta agenda, nitaharibu, nitangangana ngangana na 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 na, I'm a defender. Nitangangana ngangana na 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 na, I'm a defender. No retreat, no surrender. Yeye anasema kamata pindo, cheza serebuka, lete mudundo. Yeye anasema kamata pindo, cheza serebuka, lete mudundo. Yeye anasema kamata pindo, cheza serebuka, lete mudundo. Yeye anasema kamata pindo, cheza serebuka, lete mudundo.
Taka asubuhi kiza kitengia, kusubiri aibu yangu kama mlivyozoea. Ina maana mjui imebaki historia. Kati ya watakao futwa machozi na mimi
nimechaguliwa.
Kilio changu cha muda mrefu
amekisikia.
yeah. Hakuna tena cha mikosi, ni kufanikiwa
DJ Ole Macho, bingwa wa mabingwa.
Kwa zamani si wa sasa, mambo yamebadilika. Imekula kwe, imekula kwe.
Namjua ni naye mtumikia, namjua ni naye mwimbia. Falme wa wafalme, funguo ya maisha yangu. Nimecheka sana, mpaka kudiriki kusema, na mwamini Mungu asiona. Na niliposema nitajenga majumba yani,
nilicheka sana.
Niliposema nitamiliki magari mkaguna,
ndoto ya mchana.
Mkasema ni ndoto, ndoto, niache utoto. Mana haiwezekani, kumbe yupo msemaji wa mwisho, anaanda kesho yangu. Nisibakie kama jana, aibu hiyo.
Baba yangu sikiziwi, hata asinisikie. Baba yangu sikibofu, hata asinione. Baba yangu simchoyo, hata asinibariki.
Nipanga,
nipanga baba ya imekula kwenwe.
Wa zamani si wa sasa, mambo yamebadilika. Panga nife imekula kwenwe.
Kwa zamani si wa sasa, mambo yamebadilika. Imekula kwe, imekula kwenwe.
Kwa zamani si wa sasa, yale yaliyonitesa, nayo yamebadilika. Imekula kwenwe.
Kwa zamani si wa sasa, mambo yamebadilika. Imekula kwe, imekula kwenwe.
Walizoea kuona na haribikiwa, wakasema sitafanikiwa. Mungu amebadilisha mambo. Pala akili yenu ilipoishia, baba yangu ndo napoanzia. Jambo kufanya jambo, mtakaa barazani kuniongelea, mabaya kuniombea. Ila ngambo nitavuka ngambo. Kama nikiwete nimetembea, aibu kaniondolea. Mimi sio yule wa jana, yeah.
Wa zamani si wa sasa, mambo yamebadilika.
Imekula kwenu,
imekula kwenu. Wa zamani si wa sasa, mambo yamebadilika.
Tunaye baba mwenye uweza, Alfa na Omega. Uinua wanyonge toka mavumbini, machoni patui. Unaye nisikiliza, kipiki na kuliza. Mwambie Yesu, achana na wanadamu wao.
Ata wakuiteta sawa, waseme masikini sawa, waseme uwelewi. Matusi yote wamalize,
wala usiwajibu.
Sawa,
nyamaza kimya.
Sawa,
kisasi si chako wewe. Hey, mambo yatabadilika.
Kwa zamani si wa sasa,
sasa
mambo yamebadilika. Imekula kwe, imekula kwenwe.
Kwa zamani,
zamani si wa sasa, mambo yamebadilika.
Go pop the bed, your own in no go take. Amen. dey find work to your own. God self go do his own. And flesh go cover bone. Amen. Amen. If you believe it, say amen. If you believe it, say amen. If you believe it, say amen. 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 Everything you put your hand go work. Your name go open doors. You self go be a boss. Amen. Amen. Everything you put your hand go work. Your name go open doors. You self go be a boss. Amen. Amen. Sister, where one man sees. Until where they fight begin. One day you go born trees. Amen. Amen. Then that way don't losing job. Landlord come they do like God. One day you go be landlord. Amen. Amen. Good news go locate you. Watch and see in no go day. If you believe it, say amen. No. Amen. Amen. Everything you put your hand go up. Your name go open doors. You self go be a boss. Amen. Amen. Everything you put your hand go walk. Your name go open doors. You self go be a boss. Amen. Amen. Go favor you. Amen. Great men go honor you. Amen. 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 One day you go sign the check. Oh. You self go drive that Benz. Oh. This life go still make sense. Oh. Amen. 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 Your children go make you proud. Oh. Bad people no go pull you down. No. Amen. One day you go run this town. No. Amen. 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 You self go spray me money. Baby, go call you and me. You self go host the party. Amen. Amen. Don't go to go be your friend. I tell you, I go be your friend. I tell you, I go be your guy.
Who relax? Who relax? Wait. One at a ni bariki. Wakadri ya utajiri wake. Wakipi mocha kuja. Kusukwa sukwa hata kumwagika. Atanipa mahitaji yangu. Wakati ya utajiri wake, kwa kipimo cha kuja, kusukwa sukwa hata kumwagika. Bwana atanibariki, wakati ya utajiri wake, kwa kipimo cha kuja, kusukwa sukwa hata kumwagika. Atanipa mahitaji yangu, wakati ya utajiri wake, kwa kipimo cha kuja, kusukwa sukwa hata kumwagika.
Nani apinge, alichosema Mungu. Nani alaani alichobariki Mungu. Hakuna awezaye kuzuia alichotenda Mungu.
Na kama kuna pando lopando na movu,
nangua
pando la movu.
Kila angua
andiko kwa hila,
nafuta
andiko la hila.
Amina.
Kuna pando lopando na movu,
nangua
pando la movu.
Kila angua
andiko kwa hila,
nafuta
andiko la hila.
Mime
andikwa nitakuwa kichwa simkia,
wa kwanza si wa mwisho.
Bwana atanibariki, kwa kadri ya utajiri wake. Kwa kipimo cha kuja, kusukwa sukwa hata kumwagika. Atanipa mahitaji yangu, kwa kadri ya utajiri wake. Kwa kipimo cha kuja, kusukwa sukwa hata kumwagika. Bwana atanibariki, kwa kadri ya utajiri wake. Kwa kipimo cha kuja, kusukwa sukwa hata kumwagika. Atanipa mahitaji yangu, kwa kadri ya utajiri wake. Kwa kipimo cha kuja, kusukwa sukwa hata kumwagika.
Utajiri wake,
na relax,
na relax,
na relax,
oh. Atanilisha kama ndege.
macho.
Anatamani ufe yeah. Wengine bwana we tulipewa gasura mtu akikuona akalinganisha ufanani. Wewe unadani angepewa oksijeni yangu angeminya angeminya nifie mbali. Wewe unadani angepewa kesho yako we kwanza angefinya angefinya ufie mbali. Ila Mungu we hajui kukosea, ametupa thamani tulioitwa vikaragosi. Ila Mungu we wingi wa huruma, ametupa vicheko vicheko bila manoti. Kama za Liza ngetu chakaza vibaya, au lipate kama za Dangote kipewe kuwamu wa kesho yako eh. Wengine baba zetu walala hoi, wengine mama zetu hoi hai, wengine familia zetu choka mbaya, wengine lio kabisa mayatima, hakuna anayetujua wala tuna connection. Kusema sababu ni elimu mbona, wasomi kibao ni jobless. Tumewekwa mahali kwa neema ya Mungu, tumevuka mapito kwa neema ya Mungu. Oyo Mungu ajui kukosea, ametupa thamani tulioitwa vikaragosi. Ila Mungu we vicheko, vicheko bila manuzi.
Uzuri wake
ni kwamba Mungu
hakirushwa.
Uzuri wake
ni kwamba
Mungu bila ya tuna watu tungefanya nini? Mungu tusingizie uongo, Mungu tufukuze dunia. Oh,
Siwezi jizuia kusema wako wema. Sio kwamba najikamba mimi, umenitenda wema. Kwa usikisa kuenda pinguni na kuona Mungu. DJ Ole Macho is the best DJ ever. DJ Ole Macho, tuenda kasi DJ.
Tatizo lako hili tukufu wake abaki kuwa Mungu. Mungu wazi unaposhindwa kwenye shida yako, hili tukufu wake abaki kuwa Mungu. Naposema siwezi, siwezi tena kusonga, ndipo Mungu anashuka kukushika mkono wako. Naposema siwezi, siwezi tena kupona, ipa Mungu anashuka kukuponya magonjwa yako. Na kusema siwezi, siwezi tena kushinda vita, ipa Mungu anashuka na majeshi ya mbinguni. Na kusema siwezi, siwezi tena kupata mweza, ipa Mungu anashuka kukuletea mweza wako. Na kusema siwezi, siwezi tena kuinuliwa, ndipo Mungu anashuka kutimiza ahadi zake. Oh Baba shuka,
shuka tukuone Mungu wetu.
Oh Jehova Rafa shuka,
shuka tukuone Mungu wetu.
Ili zote zimefika mwisho Baba shuka,
shuka tukuone Mungu wetu.
Peke tu watu wezi Jehova,
shuka tukuone Mungu wetu.
Tunahitaji msaada wako Mungu wetu,
shuka tukuone Mungu.
Peke tu watu wetu,
shuka tukuone Mungu wetu.
Oh Baba shuka,
shuka tukuone Mungu wetu.
Oh Jehova Rafa shuka, walipofika bahari ya Shamu, akili zao zote zilifika mwisho. Wana wa Israeli walipofika bahari ya Shamu, akili zao zote zilifika mwisho. Tukimkumbuka Sala hata alipofika uzeeni, tumaini la kupata mtoto lilifika mwisho. Tukimkumbuka Sala hata lipofika uzeni, tumaini la kupata mtoto lilifika mwisho. Kuhani Ezekieli akili ya vita iliposhindwa, Mungu akashuka akamwita Ezekieli. Kuhani Ezekieli akili ya vita iliposhindwa, Mungu akashuka akamwita Ezekieli. Unaona nini mbele yako Ezekieli? Unaona nini mbele yako Ezekieli? Ezekieli akamjibu Bwana, Ezekieli Ezekieli akamjibu Bwana. Ezekieli mifupa mikavu niyoko mbele yangu inanifanya nilie. Mifupa mikavu niyoko mbele yangu inanifanya nishindwe.
Butati pengine kuna kitu ataongea.
Ole macho,
natafuta faraja ya moyo wangu, maumivu makali yananitesa. Muhereze simu yanje Butati, hamwe halicho yogamba. Natafuta faraja ya moyo wangu, zarau zimezidi naumia. Sababu ya umaskini na zarauliwa, mchumba wangu kapewa rafiki yangu. Aliyesema umasikini ya ufai, na munga mkono yamenitokea. Nateseka moyo wangu kwa zarau, ndiyo maana napiga simu Kigoma. Muhereze simu yanje Butati, hamwe halicho yogamba. Natafuta faraja kwa mtumishi wa Mungu, Butati kuna nini utaongea juu yangu?
Kuna kipindi unapita, hata watu wakikutazama wanakuona hutoinuka tena. Kuna kipindi unapita, hata ndugu wakikutazama wanakudhalau, wanajua ni mwisho wako. Wameinuka wanasema ati mkufuru Mungu fe, Mungu gani mbona kusaidi? Wameinuka wanasema ati mkufuru Mungu fe, Mungu gani mbona kusaidi? Leo wambie, wambie, nina Mungu ataniinu, mtaniyeshi. Leo waeleze, waeleze, nina Mungu ataniinu, mtaniyeshi. Wewe usimwache Mungu, wewe mtazame Mungu. Wewe usimwache Mungu, wewe mtazame Mungu. Wakati wako ukifika wewe
wakuinuliwa na Mungu,
waliokona una thamani
watakuheshimu tu.
Wakati wako ukifika wewe
wakuinuliwa na Mungu,
waliosema utoinuka
watakuheshimu tu.
Wakati wako ukifika wewe
wakuinuliwa na Mungu,
waliosema ni mwisho wako
watakuheshimu tu.
Wakati wako ukifika wewe
wakuinuliwa na Mungu,
waliosema utofanikiwa
watakuheshimu tu.
Acha leo wakuone wanavyokuona, wakati wa Mungu utaongea. Acha leo wakuite majina mabaya mabaya, wakati wa Mungu
utaongea. Wanao kuita mlala hoi, watazame nyamaza, hao ndio watakuita bosi kesho. Wanao kuita fukala, watazame nyamaza, hao ndio watakupigia magoti kesho. Hata Yusufu alikuwa house boy, wakati wamu alikuwa waziri mkuu. Wewe usimwache Mungu, wewe mtazame Mungu. Wewe usimwache Mungu, wewe mtazame Mungu. Wakati wako kifika wewe,
wako inuliwa na Mungu.
Waliokona una thamani,
watakuheshimu tu.
Wakati wako kifika wewe,
wako inuliwa na Mungu.
Waliosema utoinuka,
watakuheshimu tu.
Wakati wako kifika wewe,
wako inuliwa na Mungu.
Waliosema ni mwisho wako,
watakuheshimu tu.
Wakati wako kifika wewe,
Africa Super DJ, DJ Ole Macho, bingwa wa mabingwa.
Ole Macho, bingwa wa mabingwa. Twende kasi, twende kasi. Come on, Jehovah, say it.
Jehovah, you.
Say it.
I trust
in you.
In you.
There you are.
Oh, Lord.
Jehovah.
Jehovah, you.
I trust, say it.
I trust.
Show me how to do it, y'all.
my trouble.
Generation, we've been called for to show His excellence. Hey, all I require for life, God has given me, and I know who I am. We are a chosen generation, we've been called for to show His excellence. All I require for life, God has given me, for I know who I am. I know who God says I am, what He says I am, where He says I'm at. I know who I am, I know who God says I am, what He says I am, where He says I'm at. I know who I am. I'm working in power, I work in miracles, I live a life of favor. Chosen generation, we've been called for to show His excellence. All I require for life, God has given me, and I know who I am. We are a chosen generation. Come, we've been called for to show His excellence.
All I require,
all I require for life,
God has given me.
I know who God says I am, what He says I am, where He says I'm at. I know who I am, I know who God says I am, what He says I am, where He says I'm at. I know who I am. I'm walking in power, I'm walking miracles, I live a life of life.
Oh,
Kwetu ni kitu, kwetu ni nyili ndugu.
Ole macho,
leo na kesho.
Harusi maua, ngari ngari wanapendeza.
Leo ni furaha, shangwe na furaha.
Harusi maua, tabasamu suti na shela.
Wacha tufurahi, sote tufurahi.
Siti, siti, siti.
Haikuwara, hey, isi, tufike,
my baby.
Leo hii,
na hapa tulipo,
hiyo siku yetu,
ipo. Fiti, fiti, baby.
Haikuwa rahisi,
fiti,
tufike
lapu.
Leo hii,
na hapa tulipo,
hiyo siku yetu,
ipo.
Muhimu,
fiti,
ya harusi. Sasa nyumba moja, mwili mmoja, kila kitu ni moja. Tuwe pamoja, upendo na ongeza. Nawe ongeza, heshima na pandisha. Tuwe pamoja.
Sweetie, sweetie, sweetie.
Haikuwa rahisi, tufike,
my baby.
Leo hii.
Sasa wewe ni mimi, mimi ni wewe. Wendo wandani wangu, rafiki yangu. Sasa wewe ni mimi, mimi ni wewe. Wendo wandani wangu, rafiki yangu.
Na wazazi wameona, wakaturuhusu kwa furaha, wakasema hey,
tumewabariki.
Na Mwenyezi Maulana atatubariki, tukazae na tule hey, hey.
Watoto wazuri,
sweetie, sweetie, sweetie.
Haikuwa rahisi,
hey,
tufike,
my baby.
Leo hii,
na hapa tulipo,
hiyo siku yetu,
ipo.
Muhimu ya harusi,
fiti, fiti, baby.
Haikuwa rahisi, tufike,
my love.
Leo hii,
na hapa tulipo,
hiyo siku yetu,
ipo.
Muhimu,
fiti,
ya harusi. Sasa nyumba moja, mwili mmoja, kila kitu ni moja. Tuwe pamoja, upendo na ongeza. Nawe ongeza, heshima na pandisha. Tuwe pamoja.
Sweetie, sweetie, sweetie.
Haikuwa rahisi, tufike,
baby.
Leo hii,
heshimu, uniheshimu. Mahaba moto moto, yawe ni wimbo. Kwetu yawe waridi, yakanukie.
Walikuwepo, walitamani, nao watafunga harusi.
Wakaparangana, haikuwezekana.
Kama si Mungu, tusingefika hapa na kufurahi hivi.
Na leo ni leo, mambo sasa ni mambo.
Sweetie, sweetie, sweetie.
Haikuwa rahisi, tufike,
my baby.
Leo hii,
na hapa tulipo,
hiyo siku yetu,
ipo.
Muhimu ya harusi,
sweetie, sweetie, baby.
Haikuwa rahisi, tufike,
my love.
Leo hii, hiyo siku yetu,
ipo.
Muhimu,
fitii,
ya harusi. Sasa nyumba moja, mwili mmoja, kila kitu ni moja. Tuwe pamoja, upendo na ongeza. Nawe ongeza, heshima na pandisha. Tuwe pamoja.
Na tutakumbushana, kukana Mungu. Familia ya Mungu huja upendo, wema kwa ndugu wote, wapande zote. Tutapendwa na wote, hata na Mungu.